Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 17. Banyura Amfipoli na Poloniya bagera i Tesaloniki, aho hari urusengero rw'Abayahudi. Maze Pawulo yinjira mu rusengero nk'uko yari amenyereye, yikurikiranya amasabato atatu ajya impaka n'abantu ashingiye ku byanditswe, abibasobanurira, abitangaho umugabo ko Kristo yagombaga kwicwa kandi akazuka akava mu bapfuye. Yungamo ati,
Yezu uwo mbabwira niwe Kristo.
Bamwe mu Bayahudi bemera ibyo avuze, bifatanya na Pawulo na Silasi, ndetse n'Abagereki benshi bubahaga Imana babigenza batyo, kimwe n'abagore b'abanyacyubahiro batari bake. Ariko Abayahudi ishyari rirabasya, maze bakoranya abantu babi b'ibirara basanze mu isoko, barema inteko, bateza imidugararo mu mujyi, biroha mu nzu ya Yasoni, bashaka Pawulo na Silasi ngo babagabize igitero. Bababuze, niko gukurubana Yasoni n'abandi bavandimwe, babashyikiriza abategetsi b'umujyi, bararangurura bati,
aba bantu bateraguye isi yose hejuru, none bageze na hano, na Yasoni uyu yabakiriye. Bose barakora ibinyuranye n'amategeko y'umwami w'i Roma, bavuga ko hari undi mwami witwa Yesu.
Ayo magambo atera imidugararo muri rubanda no mu bategeka umujyi. Nuko baca Yasoni na bagenzi be amafaranga y'ingwatiramubiri, maze barabarekura. Bwije abavandimwe bacikisha Pawulo na Silasi, babohereza i Beroya. Bagezeyo bajya mu rusengero rw'Abayahudi. Abantu baho barushaga bupfura b'i Tesaloniki, kuko bakiriye ijambo ry'Imana bafite ubwuzu, buri munsi bagasuzuma ibyanditswe kugira ngo barebe yuko ibyo Pawulo avuga ari ukuri. Benshi muri bo bemeye Yezu, no mu Bagereki abagore b'abanyacyubahiro ndetse n'abagabo batari bake nabo biba bityo. Abayahudi b'i Tesaloniki bamenye ko Pawulo atangariza ijambo ry'Imana i Beroya, bahita bajyayo, bateza imvururu muri rubanda. Uwo mwanya abavandimwe bahita bohereza Pawulo ku nyanja, ariko Silasi na Timoteyo baguma i Beroya. Abaherekeje Pawulo bamugeza Atene, bamusezeyeho, abatuma kuri Silasi na Timoteyo ngo bazamugereho vuba uko bishobotse. Igihe Pawulo yari Atene agitegereje Silasi na Timoteyo, ashegeshwa n'ukuntu uwo mujyi ugwiriyemo ibigirwamana. Buri munsi yajyaga mu rusengero akajya impaka n'Abayahudi n'abandi basengaga Imana batari Abayahudi, maze akagera no mu kibuga cy'umujyi akajya impaka n'abasanzeyo bose. Bamwe mu bahanga bitwa Abepikuri n'abitwa Abasitoki batangira kumugisha impaka. Bamwe bakabaza bati,
indondogo zirashaka kuvuga iki?
Abandi bati,
arasa n'uvuga iby'Imana z'inzaduka.
Icyatumye bavuga batyo nuko bumvise Pawulo atangaza Kristo no kuzuka. Nuko baramufata bamujyana mu rukiko rwabo rw'ikirenga rwitwa Areyopago, baramubaza bati,
mbese ntiwatubwira iby'izo nyigisho nshya wadukanye? Kuko bimwe mu byo uvuga n'inzaduka kuri twe, none turifuza kumenya icyo bivuga.
Erega Abanyatene n'abanyamahanga bahatuye nta kindi birirwaga uretse guhururira no gushyushya inkuru y'icyashya. Nuko Pawulo ahagarara hagati y'urwo rukiko rw'ikirenga, maze aravuga ati,
yemwe bagabo ba Atene, ndabona muri abanyedini bikataje. Ubwo nagendagendaga mu mujyi wanyu nkanareba ibyo musenga, nabonye urutambiro rwanditsweho ngo urutambiro rwagenewe Imana itazwi. Iyo Mana musenga mutazi rero niyo nje kubamenyesha.
Imana yaremye isi n'ibiyiriho byose, ariyo mugenga w'ijuru n'isi, ntitura mu ngoro zubatswe n'abantu, ntikorerwa n'abantu nk'aho hari ikikeni, niyibeshaho abantu ikabaha umwuka bahumeka n'ibindi byose. Yakomoye ku muntu umwe amoko yose, iyatuza ku isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'ibiba n'isarura, kimwe n'ingabano z'aho abantu bagomba gutura. Imana yabigize icyo ngo ahari nibayishakashaka bayibone. Erega n'ubundi ntiri kure ya buri muntu muri twe. Umwe yigeze kuvuga ati, niyo dukesha guhumeka no kwinyagambura, mbese no kubaho kose. Ni nako bamwe mu basizi banyu bigeze kuvuga bati, natwe turi urubyaro rwayo. None rero ubwo dukomoka ku Mana, ntitugomba gutekereza ko imeze nk'igishushanyo cya zahabu cyangwa cya feza cyangwa se cy'amabuye cyakomotse ku bukorikori n'ubwenge by'abantu. Koko Imana yirengagije ibihe bya kera ubwo abantu bari mu bujiji, ariko ubu
irahamagara abantu bose iyo bava bakagera ngo bihane, kuko yashyizeho umunsi wo gucira isi yose imanza zitabera ikoresheje umuntu yatoranyije. Kumuzura akava mu bapfuye byabereye abantu bose icyemezo cyabyo.
Ngo Pawulo avuga ibyo kuzuka kw'abapfuye, bamwe bahita bamugira urw'amenyo, abandi bati,
ibyo uzaba bitubwira ikindi gihe.
Nuko Pawulo abavamo aragenda, ariko abantu bamwe bafatanya nawe bemera Kristo. Muri bo hakaba umujyanama wa rwa rukiko rw'ikirenga witwa Dionisio, n'umugore witwa Damari, n'abandi.